yetti on sanni gorko debbo suka e mawdo gondo fu joni ne hettini yewtere meden Iyafa soir on jettama sanne yewtere de wadare betene fondation irondel walliti en de kebude en hannen alalbaade no ga e go o lewru out itan dubu unadir en no ga e nay tobe kibaruji meden di kambo en gonni si Allah jabi do yade seeda kal en jahan le deene wi'etende rinketta gonne le ngalure meden wagadugo do ton en jahan kettinoden be yibbe kollita en lay torraji di en gonni ciaga duone mawde tobune nyande aljumaare faltine de be yimbe wonnobe dum won le ngallure ma wonnobe to wana wuro tidi bo sanne kebe ngarti wuro wonnobe wuro kaydi no ngalludu tidi bo sanne njode fa woda ke golle dibba men tawama ton wodi fama lobbal hebama do yaade seeda kan le yewtere meden Iyafa Vescodu si Allah jabi du en kebam pamal sabo faso check ndarani on dum won publication ji jaltinaade le bale WhatsApp na hollite ke gouvernement leydi Canada hokki dum won bursuji jangirde suka meden jangobe mabbe fa duudi kebam jangoba beyda ande mudum huni de gongana fewre do yaade seeda kasi Allah jabi fama lobbal hebete mi yetti on sanne secret bongol rewbe en pilten kibaruji do yaade seeda kal ndelle njode fa woda yeso micro do bibra diko en jare yeso
Lady e lady
fofo modon kasin sudu baba le leydi e leydi en fuden andi le ndungu gonde wawtu mo torraji goni sanne wawtu mo yimbe nesidi mo boy tajata yimbe wonbe le deneji tawe se ndiyam wadi fu na way lata sababu hada bo yadudu golleji mo boy di yeso le be yimbe du dene wietende rimketta ndena hawti ton sanne wurtade le wuro mudum ma heba yeccho nata ciagal jonde mawde wo hunde ko latani be kabbu ko mawdo golleji jama bietedo Faisal Wadrago kam jetti ko ngal mudum yehi le de dene dani ko yi ciagal joni aldumaare mawde faltini de sur baba secret meden boddaaki be pilte fulfulde enkitino
wakati 21h dene rimketta le sare wagadugo do balangon adongon na wita toyse olko moteje e mobilaji do pont yi otodo ndiyam na duudi bangi goddo yimbe ngonto na cikkitira fejjugon dam ndiyam sabo gon tiini gon hulbini gon hino Mamadi Zongo no badni kirim kanko on ruke do filo yo fejje ndiyam dam
mi yeccatu sabo ndiyam na hewi wodi na jenga fa yotto pon on den mi warayno 18h fam falto den den ndiyam na hewno sanne wodi mi yeccike tampuy li yela fa tawe dam duiteke amma fa jonin 21h ndiyam dam men na hiddi fa hande
yimbe kusube kinube na pejja be ko buri hewde fu mbaduji mubbo he nanata ndiyam duude karburateereji e ko nande mudum yaade Karim Kabore kanko on o feejidi e moteur makko jonnon mo latande waawande iida ko ta mintaaji noga yaade
mi feejiti ndiyam dam men wodi nati li sapma moteria ummata ko kasin wakati fu ne juwani mawri fu woni dum woyli wana ni wonno goberde ko hasi sinini ndiyam dam men wali sanne fu mi filoto tom rewa amma handenga mi anda no sallana dam futuno faaniino mi endi wodi du dum lataaki
wana yimbe paltotobe tan gonde sadaaji wawtu ndunguni hitaane fu yimbe rimketta na be gode leede go alhaabi alimata zalle o duppo kamnaari dakkon pondo o debbo mo duubi capande joyaate no hollita tiidol maayde yimbe de deede kawrata e de nokkure
diam dam no heewa pon wodi dum no tampina himbe soni gorraabe amin wurtake wartugol mabbe denle e tawan diam no heewi laawol wala no be gadata ko be koota wodi fa hande diam no nata le cuudi ami fay handem dun no yurmini sanne no min do ko laamu wallami fa tawe min kebi goudron wodi tawe e towuni kasim pon onne fa heba tawe kulol wala e ami
ndiyam dam no jogli sembeni saabo ken sukaabe hayebe leede enende be cubo ken nyande mudu laasar 16h fabe mballite yimbe be be pejjina bo e do dam ndiyam dagu tato mabbe na dido mabbe be dunjan moteer be pejjina dum ndiyam dam wodi be nanga jungo joomum dum be pejjina dum bangi to yaade dum mikana sena wonton na walita be yidingo mbaduuji mabbe Musa Wallace e Ibrahim Widrawku kambe na be kawde e lingan golla
yumfa
haddo hitande fu wodum wonno ko men kawrata na men goni do hen famen ballita inniraabe amen e tawti abbiraabe amen wodi du na men gongina dum wonno horebe benden sabu yimbe na tampi sinini men balli goddo fa wurtek ndiyam dam men sini hokki men goddum men jaban sinini hokkay men du men jamata dum fa
ni hayati manaka nibayce ko matu wido
men ballata no yimbe be moteji mubben nyifili ndiyam dam men fa heba hoytanabe kambe du be koto wureji mabbe ndiyam dam men nanata ko buri fu to carburateur to pipe e tawti fa hanne nukkuji godde kasin moteji de men mudini na buri no gay
de eneji kewdi li gallura wakdudo kambo na gondi dawdi sadaji wawto bo joledi wodi toboli mawdi di fedde meteo ne dum on anam hollitino joleji mawdi toban hitande unde noga tati yaade hitande unde noga e nay e li pudde jone de yimbe meeli be kambo do ummoke daroken fa uhuta tondi ni gondi li ngoti ndiyam di fa tawede ndiyam da heba faltoro hinon hanlin
Yafa Vesgo, o yeo to fact checking. Okay, see do Yafa. Do bulletin faso check.
Linde jeddide en jahan ndaro men salle kibaruji jaltinaade chankita le bale whatsapp di gonga na fewre en fu en mati hunde de wi akane kibaruji jaltinaama le bale whatsapp na hollita ke leydi canada ndi walliti jangobe mawde leydi meden burkina faso keba bursuji kewdi fa keba jahan jango leydi canada soni en golliri halaji gorko biete adna sidibe o wonani le nokkuli wetende faso check o hunde de o dum fewre ba lere kurum o wobbe njodi gada to gonna gada jambi fa danya ko lowa kibaru djima ko di o hokkay ne de gorko beteedo Faisal Wedrago de sacrament meden pilte fulfulde enketino
Adnan Sidibe bismillah maada ayo hollitin min hala dum e wonnon ko kaleten paypay
dans cette annonce il s'agit
eli don den wo goongoji didi wonno ko yalti do réseaux sociaux di en arande ngol o ngol pdf nangol ho ira hono goongol yungol to gouvernement burkina be ngol noga e jiddi lewru me hitande do inaji didi e noga enai wodi tukkudo do don en wo darini do halude do inde gouvernement biete do Jean Emmanuel Ouedraogo li goyngo golden duddulum tatubul nabe kullita salla gouvernement fédéral Canada kam adi adi dum wonno hokkude bursuji kem didi e chapande joyi e jeedi dum ben ka fu o étudiant en Burkina be en ko yata li hitande jangirde dub inay didi e nogay e tati dub inay didi e nogay e nay wodi fa handen e li don en nabbe kolla be wonno waawbe fa handen hebude dum wonno bourse on en wodi noy watte de kaba bindo da du don en noy fa handen subugo goldu yarata wodi fa handen le goygo dido bongul en na wodi dirul kulluul fa handen o fu waawi windade na yama haddu yimbe haajaabe benden ngatta haddu kibaruuji mubben fuf wodi njaara do address mail yimbe haajaabe benden e tiagal dum en na jii tawede na wodi ko ben en jobi wodi dum en wadata kano e telfon tiagal sinini bataaki mubben jabaama
deni adnan communiquer o do yo gonga na yo feure
une observation minute
sinini on tayke ke fa wodi fu le goyli di en gonudi na jilto le groupuji whatsapp en e tawti fa halnen filnde hebande wadede ko yata do internet na wodi le don den na wodi don den ko wodi ko wurtoto ko hollata salla wudum fewure wodi fa handen o huneni fa heb tawe be jambe ke yimbe fasu check bi wadde filnde do internet e tawti fa handen mil mo be ngatti do goyngo ngol be kebi yitude to holla salla wudum fewure wodi dum en wudu site kumpitowo mo gouvernement burkinabe jeyi wodi watta kano chapan etati lewru octobre hitande dub uinaji didi e nogayi etati wo goyngol gotul woni don den amma e le don den fa handen na be bindi do goyngol gol en salla wo fewre woni don den sinini fa handen on adi goyli didi en wodi on bi salla on cendandi e le don den don wurto goyngol kingol kollowol salla gouvernement Burkina hebi hullude salla o dum fewure nyande sappo e jeddi lewru je hitande dub uinaaji didi e nogay e tati wodi amma goyngol gongol na yilto li groupage whatsapp en o gadaangol sappo e jeddi lewru me hitande dub uynaaji didi e nogayi e nay fa handen goddum kasin ko hollata salla goddum wana gonga tande nde jande den en wadete nabe keddi fa handen kambe ka do dileji fewreji din nen na mindi dub uynaaji didi e nogayi e tati dub uynaaji didi e nogayi e nay amma e gonayno e fuddorde dum wonno jande den dub uynaaji didi e nogayi e nay dub uynaaji didi e nogayi e joyi dum hollata salla kasin fa handen salla yimbe be en obbe jamban koobe wodi kasin fa handen na be kuccintina don den e battale laamu hinninde Burkina be en wonube yasin amma dum en waylita ma gillama sappo jeddi lewru desembre hitande dub uynaaji didi e nogay e tati e baylita no inde karamugo Jean-Marie Traoré
ayo wodi de krab meden kettinibe en adnan dum won non ko be mbawi wadugol no watta fa be keba mballa odo mo horebe leedi meden mballitinta sukabe jangobe jidube yottinoyde jande mubbe legende tubako
faso risk elevé dana
no yimbe be en goniri do internet di en na kaja sanne e jambade yimbe ko habbunduri fa handen ko yaata e bursuji di en na haani ko tawe taddu nukku fu hettindiibe tawe na kakkile don en sanne de lati 11 de lati étudiant en ma fa handen de lati sara en filotobe dum wonno bursuji ko sukabe mubben sabu na haani ko tawe fa handen na be jeha na be pilo kibaruuji nokkure hinninde dum ben dum wonno to inditita direction générale du conseil d'orientation universitaire et des bourses woton en wonno ko be kaani tawede na be jeha na be lamdo fa be keba labangal en ma fa handen be jeha do site waldeede denen e tawti fa handen do page mum en Facebook e don en baye hebude ko laabi
le page Facebook
Adnan Sidibe min jetti ma min jetti faso check e labal kibaruji di kokoton sakira meden kettini ben wakati fu sakira be soni non jogi kibaruji e jiddon famude yo gonga na yo fewre non bawi nildudo boy faso check do numero mabbe WhatsApp odo chapande jeegom e jeetati chapande jeegom e jeenay chapannay e go'o olum e jeddi fofo modo
ko kettindo no dum o yafa vesgo o minute fact checking mo studio yafa e do golliden faso check
sakrawo ngolbe robe ko men hande alalbare de tiloke amasi Allah jabi dum mi yoppi dan e sakike meden anditite do sadio koda o wadanan e ko weli e jamna tan njode fa hande kettino studio yafa programme djum o sabusi Allah jabi jango alkamisa o en jahatan le ndegu o bassin ndaroben torraji di yimbe de wobe lawol wete route national jetat e jene kawri tiaga ci wole mawde tobude fa lati sababu kon badala bama e oro dara mboni fadene hoore mudum sur baba en kettino ko weli en umu bomen alla ñu